Shibuyile, itiva zibuyile, siyakia, uthixo yasithanda, wamthumela unyana wakhe, wasihlangule ebungwini, sithaba, sisonke siphele, osiyavuya. Iqala liphelile sonwabile xa simi phambi kwenu wamthumela unyana wakhe wasihlangule entlungwini yeha inene sibuyile besingahoyekanga sibekelwe ecaleni noba kukho ii-gigs asisabizwa nakubizwa sibuyile idiva zibuyile siyavuya uthixo yasithanda wamthumela unyana wakhe wasihlangule entlungwini sithaba inene sibuyile
okay.